نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وما بعد بسم الله الرحمن الرحيم بس مونغا مونتا يزوسي لولوكا لشناي او سيغوا جمعة tumakhala tikulongoselana kwambiri za ubwino ochulukisa durudu kumwelengera durudu ntiwekwati muhammadi sallallahu alaihi wasallama palibe china chilichonse imiti ngachiti palibe china chilichonse tibe chuma choti tikhoza kupereka tibe cha koma at least chimene tingakwanitse ku wina aliyense chosayang'ana kuti uyu ndi mphawi uyu ndi munthu olemera uyu ndi wakhungu uyu ndi wotani koma wina aliyense payekha payekha akhoza kukwanisa ndiyendi kumufunira zabwino mtumiki wathu muhammadi sallallahu alaihi wasallam ndipo kumufunira zabwino ntiwesalasama kumeneku kumatanthauza kuti kuwerenga durudu kuchulukitsa kuwerenga durudu swali la ntume ya mtumiki wathu muhammadi sallallahu alaihi wasallam ndi timakhala tikulongoselerani kodi kuti kodi ndi zabwino zanji zimene munthu amatha kupeza pamene akuchulukitsa kuwerenga durudu sharifu mongo umusananso durudu sharifu ndi mawu aja amene amayamba ali mmagulu angapo pena timathawira kuti sallallahu alaihi wasallam imene ndiye yochepetsetsa koma yeyitali imene ili yabwino kwambiri ndi imene timapanga nthawi zonse pa swala tikakhala pa tashahudu imene imanena kuti allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kumapita kutsogolo lero kwambiri tikambirane pa mutu umene ukunena kuti ulemerero maulemerero khumi amakwezedwa zimeneza kuti kodi munthu akawerenga kamodzi durudu sharifu allahumma salli ala sayyidina muhammadi kamodzi kamena sallallahu alaihi wasallam kamodzi kodi ndi phindu lanji limene yeyi amapeza nkhani kuchokera kwa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yemwe aulongosanuna kuti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama adayankhula mtenga wa allah madaso lintendere zipitekwa iyo nati man salla alaya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashra salawatin ti munthu amene angamfunire zabwino mtumi sallallahu alaihi wasallama zabwino allah subhanahu wataala azamdalisa amene ndi nthu zokona khumi komanso chinanso ndichonena kuti azamfufutiranso iyeyu machimo okwana khumi wa rufiat lahu ashara darajatin komanso azamukweza ndi madaraja okwana 10 munthu ameneyu hadithi imeneyi tikayipeza mu chitabu cha chotchedwa sunani nasai arrakamu imeneyi ili peji 1297 ndipo sanadi yake hasanun kamafi fil matalib al aya sabano tikambireno kankhani kamodzi kamene kali sokokoma kwambiri kamene kamabweraso kwambiri muzitabu za sira mbili ya mtumiki wathu muhammadi sallallahu alaihi wasallam tatiyeniso pamenepo tilimbikisane nati nthawi zambiri ngati mizikiti mwathu makhala mapologalamu ochitika azochitika chitika makamaka mwina kapena kuli zokambirana zokhuza ndi mbili ya mtumiki wathu muhammadi sallallahu alaihi wasallam akulongosola mbili za mtumiki sallallahu alaihi wasallam tatiyeni tiyandikireni tatiyeni tikhaleni pafupi tatiyeni tikhazikikeni timvetsene icholinga choti tithe kuyizindikira mbiri ya mtumiki wathu muhammadi sallallahu alaihi wasallam chifukwa muchita zimenezo wallahi muli maphindu ochuluka kwabasi muli maubwino ndi apo kwambiri tikambirani za mtengo umene udapereka salamu kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam muna ena maifili namba tamvapo nena kuti nthawi ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam zinthu zimene timezitenga kuti zibe moyo yet zimakhala ndi kuthekera zimakwanisa kuzena muzozizwitsa za allah subhanahu wataala yet zinthu zimenezi zimapereka salamu kwa mtumiki wathu muhammadi sallallahu alaihi wasallam ndi apa titi tione mtengo umene udapereka salamu kwa mtumiki wathu muhammadi sallallahu alaihi wasallam sayyidina yala bin murra radhiyallahu anhu afotokoza nati tidali pa ulendo ndi mtumiki wathu muhammadi sallallahu alaihi wasallam ndipo tidaima malo ena ake titaima kuti tipume nabi sallallahu alaihi wasallam adakagona chapena pake kenaka tinaona mtengo ukuyenda mong'amba nthaka kufikira mpaka na udaudzitsa mthuzi kwa mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam senza kuti unakabweresa mthuzi pamene padagona mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndipo kenaka unabwerera pamalo pake mtumiki sallallahu alaihi wasallam atadzuka ndidafotokozera zomwe zidachitikazo mtumiki sallallahu alaihi wasallam adati ndi mtengo umene udapempha mbuye wake kuti ubwere ndi mtengo umene unapempha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mbuye wake kuti ubwere kwa ine ndi kundipatsa salamu Allah subhanahu wa ta'ala anaulola kutelo ndipo nkhani imeneyi tikayipeza mu chitabu chachotchedwa al-qawlul badi' page 162 musnad komanso mchitabu chachotchedwa musnad ahmadi hadith number 17565